wajahnya nimpa naga indah, wajahnya biwasa ibihumbi, wajahnya nimpa naga indah, wajahnya biwasa
babababarire nabo sipo ntiwumva gukunda abo mwari muturanye babinyamaswa bigeze aho abo wadeze nabo wadedeye ni nabo bakwambuye ubuzima umwuka urenga amarira azenga ntabwo wahagaritse gusenga uti mana undindire abanjye bazarokoka aya mahano mubyeyi nubwo wagiye ukajyana n'abacu ntabwo twashize imana yaraturinze tuzahigura imihigo wahize leta yabaye umubyeyi twitaho turiga turaminuza ndabizi ubaho wagiye mu ijuru wicara undeba ugatuza ubo nabyaye nkubonamo nkabonamo n'abavandimwe wagakobwa kanjye gaseka nkawe burya imana ikora ibyayo gasaza kiwe ngo kagenda nkawe muri bo nkubonamo mawe twahaye imbabazi abatwiciye ni wo mutima mwaduhaye urumuri rwanyu tudarufite turiho ntituzazima
yarakuze